the cross.
I'ma say my over.
Security, the Holy Spirit na follow his police. Oh Messiah, oh wait, you're my bodyguard. Oh many protect kamadigat. Wataya, nisipate panja. Ata nikipata, unanirnyo na kuwa smart guy. Nova, Nikona Jehovah, yen good governor, ameni governor, his blood, yen good mediator, kuliko Kofi Annan, akina nisi wivu, nivile Jesus, ameni palif, kwa devil, akinyoroshwa na ma Romans, aki cry on the cross.
Eloi, Eloi, yote iko over.
Shida.
Yange, eti wewe niwe wange. Yes, of course, devil awesi kuni blackmail. Nina Jesus, mwenye alidunga 4 inches of nail. Akanilipi aden, so niko nili me humble. Kampe msa Maria on the way. Ndiyo nisa new way na Jesus. Niki ambia my fellow Christian.
Never be like Jonah.
Blind, that's what devil lands on him. Akampa 30 cents. Akaona cash zimekwisha. Ndio akakiss Jesus. Kumbe ndio kumiss forever, man. Tusiwe kama you die. To stand firm, kapita. Na kuambia devil we pita. Nishapata wokovu kwa mnovu wa Christ. Nishapata wokovu wa wokovu. Nishapata wokovu kwa mnovu wa Christ.
She died.
Come over
on the cross.
I'm a semi over.
Take over.
I'm a semi over.
Over. Over.
She died. Push her over
on the cross.
I'm a semi over.
Take over.
I'm a semi over.
Over. Over.
She died. From Genesis to Revelation. I am your Alpha and Omega. That's why me na mega. Wa mwikulu, nina read the Bible verse to verse, ili nipate ikulu ya mwikulu, hata kama mini muluya, sita ona haya, kukuita were, yani wewe ndio maindere, every time nikiwa na we ni mashere.
Shida
zimekamova.